kata mizuka toka barabara. Tunaletea watoto nyama mpaka ndani. Tunachanganyisha drinks chafu wa meza. Tuna kunja gunga safi toka. Tuna represent ungwaro. Tuna represent hadi pake. Tuna tunachagua mbichwa kama karanga. Japanese palaki wamezubanga. Tumechambua mbichwa kama karanga. Kiaraji good batara. Tunawa you are never from the earth to be tough. Tunawa bring a drink so we make a toast.
Kiaraji good, kiaraji good.
Bad karaktan.
Kiaraji good, kiaraji good.
Bad karaktan.
Kiaraji good, kiaraji good.
Bad karaktan.
Kiaraji good, kiaraji good.
Bad karaktan. Tuna. Bad mind fire burn them.
Tuna.
Present for the girl them.
Tuna.
Same way gun them.
Tuna.
Bad man put ya down them.
Tuna.
Ina boto yo si yo yangi.
Tuna.
Mota mi de mangu mangu.
Tuna.
Get some water baku mwengi.
Tuna.
Mota mi de mangu mangu.
Tuna wawa, tuna wawa. You are never from the earth to be tough.
Tuna wawa, tuna wawa.
Bring a drink so we make a toast.
This is why the ladies have you fall in love with me.
Kiara ji good, kiara ji good.
Bad karaktan.
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 Tunaleta mizuka toka barabara. Tunaletea watoto nyama mpaka ndani. Tunachanganyisha drinks chafu wa meza.
Tuna
kunja gunga safi toka.
Tuna
represent ungwaro.
Tuna
represent hadi pake.
Tuna
tunachambua mbichwa kama karanga. Japanese shapalaki wamezubanga. Tumechambua mbichwa kama karanga. Kiaraji good, bad karaktan.
Tunawa you are never from the earth to be tough.
Tunawa bring a drink so we make a toast.
Kiaraji good,